sijja kutula ndi mbwangu, waluwa kantu kokendese, kavudde wa mukwano gwo Paulo kweyagala nnyo kuzama, yakutumidde nnyo nti akwagala kyakutwala kyakubala, akuma butibiri kye mwalagaana, talyekyusa talyejjula. Tumira mama